IKIKIKMZiki.com.
Awo nao twende nao Star Tanzania Katoto producer.
Walio wanajana leo wameachana, kweli wanapendana au wanadanganyana? Walio wanajana leo wameachana, kweli wanapendana au wanadanganyana?
Wewe nishapenda nikaumia kishenzi, nilimwamini kumbe mwangu wa mapenzi, kamwamini kimapenzi sia ngalamia bado kanikimbia.
Nifanyia moyo uliumia nikabaki nalia, hivyo nifanyia moyo uliumia nikabaki nalia.
Kama kupenda sozi kupenda tena, nilivyopenda nikaumia mazima, ulipokwenda umechaka umechina, narudi kwangu eti nikuone huruma. Huruma, 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 sisi masela hatuna huruma. Huruma, 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 sio malezi kwetu huruma. Huruma, 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 ye amerudi anatia huruma. Huruma, huruma, ye amerudi anatia huruma. Huruma, huruma, karudi kwangu anatia huruma.
Hivyo nifanyia moyo uliumia nikabaki nalia, hivyo nifanyia moyo uliumia nikabaki nalia.
Kama kupenda siwezi kupenda tena, nilivyopenda nikaumia mazima, ulipokwenda umechaka umechina, narudi kwangu eti nikuone.